Chop, chop. La 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 la. Oh,
BS Records.
Keep it real, never trust anybody. You got Christ on your side, there is nobody. You gotta hustle, live your life like anybody. Try to make your life bright till they call you daddy. Show them true love. Tell your haters you gon' love them like nobody. Oh, never leave a gang, never leave a gang. Tell your haters you gon' live like one mommy, yo.
I never thought that is there we come. We against each other, now we talk with guns. All the dramas, all the noise, all the damages. How the hell they expect us to handle this? So wrong, we don't belong in this mess. To my music and my lyrics is the way I speak. Spell the love I have to the people in reach. With all violence, fighting and killing, it's hard to live.
When I go to a small design, I will. And I protect from evil, na kutufighta kila bali. Unapona dunga goti, nikiombea my people. Jamani, chiki na kiamani, konti zote 47. Takabisa mwikuwa, mekanyo kwenye musefu. Mesele, tupendane, kani kusema, leta msalabani. Kutugana, kuna kera, kaki, tole wacho msalani. Tuchikane, semani, bali chukuliane, salani.
Sitaki kutazama nyuma, sababu moyoni nauma. Naishi kwa uwezo Mulana, akituona juu nitapata kesho.
Nini nitapata
kesho?
Haki nitapata
kesho.
Sina mashaka
kesho.
Hakuna matata
kesho.
Mshoto, kimbilia ndoto. Pamoja tunaweza, bidii inalipa. Ukiscrap kiganja, ujue mkwanja umeingia. Mlango kufunguliwa, make sure umeingia. Nitasubiri, subiri, kesho nitapata. Ndoweza bila dawa. Nani madre kali kali mlokole, mlokole.
Amen. Hakuna mkate gumu mbele chai. Amini bila kola, wazi funga tai. Twaishi bora tuishi, sioni tuko hai. Tajiri na ufisadi, malipo ni hapa hapa. An eye for an eye. Tukitaka tutapata, ukitafuta tatupata. Tunataka haki, tuishi watu moja. Ukabila na umeza kata maki. Ziton pila toa once more.
Flame ame tuko rada roundi. Twaja kali king pango tumezi hami tuko gangari. Kupambana na life everyday. So mchezo lazima tushikane tuwe kitu kimoja. Ni jamii moja na jamaa moja. Tuko pamoja ukabila situgawe. Tusisa au kuwa sote ni mandugu. Tushikane pamoja na tumombe aliye juu.
Kwanza tumshukuru Mungu kwa kila kitu. Ame tutoa mbali tusichoke kumsifu kila siku. Ingawa life imekuwa hard tusifikiri kujikata. Lakini hapana tusichoke kusaka. Jua iko siku utapata. Maniga kwenye street form imekuwa java. Kizuba mtaani utashitukio mekukaba. Oh nigga, cheza mbali na ni odd.
Wele, pata kukosa niyo life ya kisasa. Oh, miandarati kijana kukosa makabasi. Jamani oh, mankanini madada wanzatu wapotelea anasa. Oh, najuliza leo twaenda wapi oh.
Una life mekuwa hard kwa mfuko sinaka salio. Najaribu kung'ang'ana nijapo huku nina filio. Na bosi kuitisha hongo ndo eti nipate kazi. Eti niwe na kidogo ndo eti nipate haki.
Sitaki kutazama nyuma, sababu moyoni nauma. Naishi kwa uwezo Mulana, akituona juu nitapata kesho.